Carnival.
They call me Dark City Divide.
Put me down.
Raise a charm and way. Chaser, chaser. Bloody have some fun. Only you me a ting a tewa kona nongo. Raise a charm and way. Chaser, chaser. Swiss up on a queen. Only you me a ting a tewa kona nongo. Emi now say it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mojibila yefe mitemito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange la simenya mateka. Uvano kunyumirwa mateka. Wempuna kwenyeza ngakwatamu. Wempuana nakana ngansikamu. Satuvitano jezi zimba pangalo noresha. Yeze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Swesa pana kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Emi nao say it's a party now. Party now. Kuchakala kuzina misa na chilao. Kula mojibila yefe mitemito. Tulia kumago bate tulia capital. Ubiena kalango buliena manja. Wanjo kusasura mateka. Sekola misange la simenya mateka. Kuvano kunyumirwa mateka. Kwempuna kwenyeza ngakwatamu. Kwempuana nakana ngansikamu. Satuvitano jezi zimba pangalo noresha. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Swesa pana kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo.
They call me Dark City Vibes. Baby.
Ebi zivuto inaweka. Ebi afetuaze tuwa vilese waka. Ama banja ni nanga kenda. Na ete chindo vela kukuboja.
Yweze chana kwe. Cheza cheza. Bloody have some fun. Oli nyumi ati ngate wakona nongo. Yweze chana kwe. Cheza cheza. Swesa pana kwe. Oli nyumi ati ngate wakona nongo.